Wase recordile mfethu. Oh, wasoqalile. Ajo. Wase recordile mfethu. Ayiqhona iyeke silalele Themba Jo.
Themba Joe.